Sara kati ke kere kapo Moba motene moga kutazo Monenengo, monenengo Kanda pasi la kakumo na angleo Hisa
Giza ke Sara yekwe pepe Sara hangyo Sara hangyo Monengo inga dunya pepe Sara hangyo Sara hangyo
Wala ke wali, wala ke koli So apende ningi Moinga paso solo to patana teti lobio Aye sokwe azazango Ake jama pe itachili Na ya gigiso Yeke ara arango Angwana ake temilingo Sida ke faso Rishasa
Mene ge moinga dunia pepe Sara hangi Sara
Neti gigi soike ara arango Tonga na kete melenge Tipu mo tara inik Yeke ne yeke Mopani Tara tarango Sara ange Sara ange Grisha ta Sara ange Sara ange
Sara ange Sara ange Sara ange